Ngizamo wole so uthi ngiwuthanda kanjani. is high.